du message. Ne prends pas ce bateau.
Tolimon hediyankobe teddube taskaram sappo e jega bo dande fulbe immorde Washington ko mi woni cerno mo dumba ko ene wondi der silmaaji chapantati aroji di e hino titode taskaram men non hande en kalan ko fati e batte smartphone jidin e dow jande sukabe limtol wobbe wi'a dogol leyde hadude jangobe ben natidude e telephone ka ciudi jangirdi no beydo e der Afrique yoga e dem pellite no tuugi e wittoji holludi wonde di teknolojiji no weddintinna pay koy koy ka jande en jahan Abidjan taskoden ko holno janginobe ben woni e jippirde e alhali o ka lekkolji ton ka tajere didabere en jahan Mauritanie yiden e hombo on anditi hawa makko kanko kanko woni Kodda Sall kirdinowo ka mejaaje rendo notondirado amen Nouakchott jododi e makko on nanan jantore nde ka tajere dimmere dande fulbe wono wowiri non rogere diaspora jo finan taskaram o mi tolni on kadi mi wi on fofo e bismillah.
Jowlol sukaabe
wittoji no holli wonde di smartphoneji no weddintinna jangobe ben ko dum addi hadugol telephoneji joma hakkillaaji ka cuudi jangirdi sukaabe no layude e der lesde adunaru e der Afrika Togo Ghana Algeria Egypte wobbe no dira dum Misra Uganda e Congo no tawa e leyde tongude nadorgol telephone ka cuudi jangirdi wano Côte d'Ivoire hay si tawi gouvernement on jettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhali o lekkol ji goddi no jettude pehe ngam faddagol o bone wano holliri non nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan
ile gadudal bawlende gal do wano dude heewde Abidjan no hawra chaadele yowondirde ko faybe ben yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangino wa tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kube makobe sabu ewnor koy koy
bi on est confronté à ce genre de situation
kono wonir meden eden chaadele tentini ka jangana kube jandube ben sondo pay koy koy yaltine telephone jidi feewdo jangete si men nangi dibe mum be wi ako sa yombe woni darude dul no falla men
mais ça te distrait en ce moment
hore be dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kesse fi hadugol yobagol telephone ka dudal Loes René goto e hore be ben no sappi ngakere ballal mabbe faybe ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta go hitande no men noditi no mabbe faybe ben men hollibe ko men fawata on mo yirama telephone be joni hay jangana ku jomo ka suudu jega buru no jogo telephone en la on ko e mabbe mabbe jonnay be be woni ide andi pay ko no tongana yobagol telephone ka jande
non c'est
ala jamadu wuri ba horejo mojobere mawbe faybe kadudal attaqwa no miji ko horebe dudeden e janginaabe ben haani burtude ngannangol pay koy koy fino dum accira be holli be tawaka ko faybe ben yobo tokon telephone ka lekkol
e ko faybe yata telephone ni ka lekkol tonkon ni on harami tawaka mojjana faybe ben pay kon kon ci ay ko yehi jangugol o jetti hakkel makko wadi ka portable janno on jandre moto ki hare hakki makko ala e ko jannete jo non no si be yahi ko telbe ay ko jangul ton be ak telephone din kasoud tinano haray majjana taybe majjana be yargo telephone ko jangatan
wakilare horebe dudeden e janginaabe be fuddi battinde seeda seeda sukaabe ben no wattande yila e yo bagol telephone joni kabe jangata ton
mayna bor telephone ko kol ton foto e jabutu
nde mi adopta simi adde gam jangataw ko jangugal adina
professeur Zamblé Ambroise rendo yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukaabe ben si duumi ke fijirgol telephone hoykoy be heba e lorra suttugol tampinaygol be ha bonna jande mabbe den fi noy yo dudeden hunna latingol tongeden hino do fere makko den
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko be ngure ji ka pay ko ko iwata don si way haka dudal hani be dugal dalgon no accira ko be ngure ni suka on fuddoto ko tombe hana bangina ne de lor raji wondude hu torgol telephone ay kambe be anda itir bona telephone mo be tambi hollo be ko fewndi aduna on fu
qu'ils ont dans leurs mains le monde entier
harain annintina witto ngo jannay be ka jabi hatirde Felix Ofoy Boigny yaltini kamayde hitande ujune didi e noga e tati holli wonde der Côte d'Ivoire embere nogay e der temedere sukabe jogibe ewnor koykoy kadude no lorori suttugol tampinay golbe ittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haqille sukabe hewbe e der Côte d'Ivoire Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan
Ajarama Amadou Diallo e biol saldu ONU kipundu fi jande e pinal no wi e UNESCO witoji mbadadi e der Belgique Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beidande jangobe ben famu Amerika do e biol wito wadango hitande ujune didi e nogas e go ko yata chapande jeedidi ego e der temederewel lekkol ji gouvernement leedindi no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukaloy pamaruy en heddoto e de tobbere natanen joni rogere miijo mon emum
miijo mon emum
miijo mon emum
miijo mon emum
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telefon hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe
Interest jibirin amen amirin wadani min kam hatkibe du wadani min ay dun hada ben horuke hakillo mabbe do jande amin gini be fa'i yeso ka
Umar Suleiman e jabrude e hadugo wardugo lenguru jangiride wade min kori hakkilla min do jangiride de min kollitete
min india hawa usale shiya wadugo waya jangirde wade min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo waya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde
Indiya Ahmed Haruna Jibrin Abuja jabrude dum hoshi do haduki sukabe waduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no don dugi ata endi wondi kuje dudde kado sukabe janguki be garay kalaruki kuje de kandayi de be gaday ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handay mo dibbe hollita mo nodda otto mo nodda otto ko onodda mo otto otto nodda mo ay dum handay o suka famaru ay hakkilu ko ata ko to jangirde atawai mo dibbe jangina atawta mo watti hakkilu mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko modibbo oddo wi atamo holitamo mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handayi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atabe gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore majjum gaskiya mu hadabe ya duki yimbe gibe tare ka fijo e mi e kuma haduki lenguru ya jangirde mi min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement interet dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yaara no hani nokku Allah fu so dum wari na dum jangi fuddum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude don hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yiama jabete wobbe na waye wadede lebbi hokkite wobbe na sali hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wona ko watte don na dum waye nafude jande ne sabo na waye adude dum teewta goddo fereji ko jangno jammi tawe an a horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu horama tawe sobe ngaddi dum ekkoldo fu o kujje de nafata be gonnabe ndara
joni jabboden kodo dande fulbe.
Kodo dande fulbe.
Kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al huda wonungal Wagadougou dun ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko.
Docteur Hamadou Diko VOA fulfulde ti fofu modon sanen ko jamno fa jabo don dum mona jamde de ko hande min joti dande modon ko habbudu dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojama na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
loi pay hojaka hono e do hadugol fefe jonnon jonga halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko jude luwaji so reifa suko wari fa ya ekol fu dambugal jangirde don yoppata telephone mudo naddata ekol gol fe gergoddo ka jaati so ni wo joom woofi nadde telephone mudo de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko donc tonka dum wala fejirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecolage di ka fu ana banna do modi li reglementaire do
on ecolage din ko buri heedu fu atana jogi luwa faysi jogi da telephone no kanda gollirde e mudu jonnon jonka ecolage anka di laamu jeyadi fu atawan ecol fu na jogi anka mbaaki mudum feere ko wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude telefi ko buri hasade wakkati jande wudi denka na kad e gollirde telfi din
de do mon ko wodina anon milo modo suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu on telephone hore am handen laate ke hunde de yimbe bawa kaari e mutu na jogi faydaaji kewdi ko bon wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri heewde jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatatu ndelle sabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hore am mido wondi e do wiide telfina kaani hadeede ton dadi neddo haadude goddo telfon wuram koy mi hono to jangete pay don kay mido wondi e wiibe anka telfon la haani hadeede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge ke telfon fo wakati gomma ado wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jangde le de ka mbida ton kan way hadede de to de kan na mbawi sawrede sedana
jande ji lehiji ndago jonga ko mbiete ne francis de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ke le yi ande am na kaani hadede wardude telfi jangirde fes ko biiden dum ne reifa suko uddit telephone fu fay mawdo reifa uddit telephone wayno hakkilum fu do telephone do woni hetti nanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mido wonde dum cuudi towdi seeda de wonno investeji waawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dunduna seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so wana internet njogida jaata waawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilisi hono den windande ka fu jomno way accede gollira me ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telephone tanadde le suudu jangirdu soni wana wotilisu faata e jangino on hoorem wi on garde sabu hande windande meden hande de na tilisi ngollitiron telfoji
de so suka saloken halaji de jangino be kali dum mona mi de be tabe ngada telfi le ciudi jangirde soni telfo gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wada de milu mon sabu goddo ka telfo mudum tetete sona ecole bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabe suko on kaani noddede kolle minan ya leetom jangirde amen don dum e dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum ndelle ndari no ngadono ton suko modon me hon hoyde telephone on resat e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den meli Burkina Faso na hani hoygon la loi on yo planite
kanjum min kay leeyande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko wayi hojede de dum laato fu na hani me jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefe sabu ko mbimi dum ni no telephone jangirti o dum min jaati e le duubi garodi ko miden goni milade no watta de tay sukaabe hayebe hewtube suudu nay burdu tanga wadobe recherche ji wito di be tawe au lieu de tawe telfi dido njogi na wodi telfi gommade on tablet biete atan leeton programmeji kala ko njeydo jangudo fu ne jippine leeton donc su kon so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tawe wala WhatsApp wala Facebook wala ko honto to bi adam dum fu wala ton
leedon sara ben awdi ko kani wadde kambo duna
sara ben kani wadde ko heewi jaati normalement ko wadde te ka fuddu kam e kani fuddirede jaati goka ta neddo heño e sodande biyum telephone dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on gonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodo fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum ga donc tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde do sara ga
docteur hamadam diko viwa fulfulde di fofo modon sanen
natia modon fu en jettam
Dande fulbe wondudon e hedaade e do VOA fulfulde VOA fulfulde no hede e do radioji dududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di VOA dande America si tawi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere de yontere kala e hore neware ko yo saido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Moritani ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e ngal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi e faransire art plastique meccal ngal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école mi fuddi wadde dessin o tay sondo mi dessiné men boray kayeji di men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi konu Faransi e der Afrique ro gandi Tchad felliti tajugol jokkondiral mum e Faransi to bangal konu no hasi ka Senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
Adorode Moritani hande siko awango todo e do mejaje rendo Facebook, TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal. O suka Moritani najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Moritani. Ahmed Diop nultondira do VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende.
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e derendo fulbe e o saha kadi o fonno chonche joktima ummande hesere ha wodi hertribi dum koddosal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum sattane
fami am feccere ko ni way edum wodi ko naturel de ngarami hen wala de pelitnde waddi dum wala wattude jalnude yimbe soxlaani miijoji kewdi parce que ko gonno yam de naturel ala wuntan daani non din findina me kam community wala jalnudi yimbe min ko non jibni raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artane en jalnika de rendu fulbe
mawmin den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof en jogi manda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yanna horbe den jimanno dingral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam ar mbodo suutu ala ala woto suutu hayla ala mam nyaago ala ala woto suutu ene worno kadi hali fiye gali mucce ko sakiri ko wadi pinal gongal naati meden ko wayno pinal arabe bi jani senko be badde hen jalnil yimo wodi badde hen jalnil yeru joni kadi alaji madal ne habbanno montore koygal uyo baadi koygal koko yahata montorno koko yahata den baadi jalkide pinina tud
koddosal e der jalnik mum ala ko fondi leydi Mauritani e demgal pular
woni hen no biratni mi ganda Mauritani c'est comme si Mauritani wodani e min nak mbeɗa wawi yidde yimɓe foof mbeɗa wawi yidde leyɗele foof mais ko leydam ɓurantami en wawi wade foof donc voilà e kocceɗam kalam kadi ba somi heeɓi to kemmiɗo walla so yimɓe jiikam e réseau sociaux ko Allah e ɗam kalam par ce que ko hen jibinami ji pular jibinami ko hen gandumi donc nak so neɗɗo yii ha yiiɗi kam e leñol mbawɗa wonde foof mami andinma min kom holon e hol ɗemgal mo kalami e haysinna andano ɗemgalam essaye andindema ɗemgalam par ce que sa andi kam a andat ɗemgalam ɗum sa so neɗɗo wii kodde ko mbawɗa wonde foof ganda kodde kam ko pullo tea alat ko pular voilà
kodde sal laatima hoodere ɗelñore kala nokku kajjata jam ko gollotoɗo e fedde nde wona laamu yankore pam ina setto e nder jillu mum
mi heewani yeɓde tiktok no feewi so allah kono mi ummimo ɗo jaami leydi ɗo farayse haalataake pular haalataake nde innitimi komi murtannaajo joomum adi namdadem do you know kodde sal mimi waaw o noon ko star mawɗo beltimi kadi beltanimo
ɗum ko yeeru jalnika kodda sal
wasaliyele voisin ma femme
Amadou Diop Nokshot Mauritanie VOA Afrique
a jarama Amadou Diop joni jahen labbe hakkundere Fouta Diallo alhaji Amadou Balde ko suka gaynudo jande himo subi meccal nyenye pore no diren dum art plastique ka faransire meccal gal duudayi ede e der Fouta nultondirado VOA fulfulde labbe Oumou Kesso Diallo yahi ka suudu gollirdu o nyenyo
wano di portrait ji di on don tinude do ko defi molanado parce que si goddo yobbi ma do milliard a dessinani ma photo kono tawi nandale ma ko reza na pas de sens
pending e printi ko dum o wadi metche mako alaji Amadou Balde sifani lanko honno fuddori ha odumi e ngal metchel
golle den ko fuddi ko law bay kaka école mi fuddi wadde dessin o seeda seeda tay sondo mi dessinay men boray kay jidi men dessina be watti kadi noddu don tingi wada dessin ji de croquis ka tableau ko non ardi ha mi batti mobe no daka do kambe ekiti lan tigi tigi peinture on holli lanko honno pinceau de bord te holli lanko honno dessinette ko jungo mabbe mi jangi
o so kam odobe chapande tati e jowi no rewa e di printi makko o rasifaji certudi gila yewtugol fi tarika hay alhali jingurdan feundidi
do wobbe na yarde wada commande tableau wana portrait on ko dum do buri heewde ma dum paysage wada na horema ma dum ideji go mi wadi no kadi goddi go dim yeyi wana sur l'immigration clandestine ko faybe woni jedde laade yaha kamayo sifa dum don ma dum odo ko fi corruption odo sifi do donc ko sifa din ideji donc yanna plein ko tigi miji to wada arna ko goddo landima
mechel pirinti wona ko jali hande e nder gurdan fulbe gine wure yoga yimbe no itta ella e mum kono Amadou Balde no mari miijo certungo e dum
pay kuma fayda sa yi mo dessina e kakaye ko watta ko le plus souvent ko pigol ay nay koy puyndango jokki wala jangude ko min kadi ko non mi fejiri école primaire mo ben no doa famude dum kadi ko hakkilni sa yi pay kun tun no chatti fi dessingol andumo mari hakkil donc wallito mo e den don bangé le plus souvent on tigi e bay udital le der mudum o folay e der mudum donc dum wona puyndang parce que hande min ko e hore dum do mi woni fejinde ko na sama kala na fenande wona puyndang kadi are jokkaybe wallito mo e der mudum don ko hakkil mo
saaji go Amadou Balde no wada kadi maginaagu walla teater nabi dugol no mecce duudude ngam kebude ngurdan makko o suka noddi ardibe suudu martaba leydi gine tambitagol ngam mecce pirinti heba polgal
enen do si innama culture directement ko wano musique jama on mijoto fimo ci affaire de golle fayda haray no yeggita no wada o second plan ko feewdo do tigi haray mi feewtata autorité ji din kambe haani wallitaade heba men cadre kamen en artiste peintre bebe men wawata tumbondirde men webita golle ko men woni wadde ko dum wawa men développer de tourisme on kamen de harasibe ari no wodi ga inna voici une boutique d'art katawata dum do no werta harasibe ari be wawa sodude ma dum e exposition dum don ko kambe autorité ji ni marbe dem fere do wawata e wadande on cadre donc artiste bebe wawata exprimer talent mabbe
Oumou Kesso Diallo VOA fulfulde labi
don jokki hedagol dande fulbe e do VOA fulfulde hidon kedo men nokkeli fof e adunaru mede weltori jikkede fawdon e do amen mi yetti Mohamed Aliou Yakuba Sanusi Abdoulaye Maigari Matchudo Polaku Abubakar Manaja Sherif Ba Ousmane Mokobe ko non o windiri ka WhatsApp ton Ousmane Mali e Julde Aboubakar jodido Benin me weltori bataki mon ka messenger e WhatsApp.
Diaspora,
diaspora,
diaspora.
Dubi chapande jetati ebe yetu de bone mokonu Faransi waduno. Warugol tira yerbe ko bengoni Afrik na be pirambe no Faransi hetira ndima kumung. Emmanuel Macron horejo Faransi irritike e alkamisa nyande nogas e jetati leuru sapo ego aburu. Wonde ko warngo konu Faransi wadi ende dakorde konu charoi nokure tako Dakar la morgo Senegal. Yoro mangara no arta ende topere.
Sollotobe umminobe Afrique jey balloyi France fawtude koyngal gal Allemagne yabuno e becce mumen ne biye tirayeur sénégalais be don hewbe mabbe no be garti be mbara to camp biete do tiaroy gondo Sénégal nyane go lewru e hitande ujunere e temedde jenay e chapan nay e nay dum don non ha joni yejitaka hikka France nildi letter wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye men jabi joni France koko warnobe be pellube be mayi kambe fuf hande go France jabi ko wadi ko professeur histoire odo biyetedo Ibrahima Thioupe yi hen windude jangino ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimbe be ko wadno kanko ardino dudal mangal wiyete ngal Université Cheikh Anta Diop to Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
L'âme France jogitino dum murtal du kuliyanko yottori dole kuliyanka ko kadi ko darande jama famo militant be ben lundi dum jama on seral ki pirgol ha ko neba ko Emmanuel Macron sakitori kiritagol wonde ko warango tigi waduno tiaro
fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Tiaroy. Donc on a une convergence au moins sur
Joni Bete yotereji din feppondiri kono non an wodi ko heddi fayn ko fati e sokola
du point de vue de la mémoire
jon non heddi ko so tawi mabbe nyawndu be njoba be ganduda kambe taniraabe mumen mbara hen be ko babiraabe mumen o dum don non ko hare kadi ko matan yimbe kabe habbe totte ko ganduda ko kambe ndi.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions. C'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
l'inégalité de la situation entre soldats et les soldats.
Voire même judiciaire. Le combat des ayants droit, des descendants, de ces tirailleurs
et kadinon jipiro e wakilare bibbe fa e tanirabe tirailleurs bebe no aradunu de Faransi yo waylu darande mu ma noto sariya ka ciudi nyawirdi nganto tugol tirailleurs bebe
dommager les tirailleurs
VOA fulful de Paris yoro mangara.
A jarama e yoro mangara mido inna on jo fi timmi taskara men on hande komi woni ciarnomo Dumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington mi jarni Abdourahmane Dia Lionel Gahima e wallitibe lam fop no o taskaram hewtira on de yontere do mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde fof Amadou Diallo Karim Bahadjo Mohamedou Aboubakar Oumou Kesso Amadou Diop e yoro Mangara iden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mi do yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru ndu on jarama mi accidi on engol gimol iurangol en Ghana ko Aisha Ghana yimingol yettore pula.